We sema fioko kwenye gemu tushajitole. I like food the drama, I have a dreamer. Wengo mama nangu naicheza peke yangu. 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 Ah, mpeni mbeleko.
Kama kiwete Fadali wa shampepe Mimi nataka ni wake Nijilushe nijiche tuwe mwali wake kijombwike
Inachoshangaza Kwa nini ya mnitunzi ya menikata jaman Muna waza kulabata Kutona mitungi ya ni mdachoka kwa kwari Wanikona wanagutu na washa Watawa na futa shisha Kure wanagu wanavesha Pare kati wanaruka o Tuko na wanagu tunawasha Wata wanavuta shisha Kure wanagu wanavesha Pare kati wanaruka o
Mama shuli kiuno kigumu
Wena kusu nini
Mambo ya kizama ni pombe kwenye dumu
Kakualika nani Usinchoshe We dunga dunga tu Utoke, shuli umejia juu
Mkwenu siyo mtoto dang Siyo mtoto dang Ajiusewe sako Jiusewe sako Ambia msiyo mtoto Misiyo mtoto Jiusewe sako ma Mwawe sako da
Mpeni mbeleko
Nisalimie mwanguo hey, Mpe salamu kajezi Wapi tini 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 Mr. Bakora ha, Wambie hindu habari yao Imekuisha yo
Nikiwa star blood Wena wena star Wena star The cute fingers
Achimu alipaulo Afaita kide neapa A 99 Isina tisa We see your thought, though.